Bible encwadini ka Petro wokuqala isahluko sokuqala ngathi ka Petro wokuqala isahluko sokuqala phela sibala mehlo singakaqhubeki Baba wethu sezulwini siyabonga kakhulu izwi lakho sibonga naleli thuba esinalo sicela ukuthi ube nathi sicela ukukhulumisane nathi ufeze lokho kwintando yakho okuhle ezimpilweni zethu ngisize nami ukuthi ngichaze ngendlela elizoyezwakala cela izwi lakho lenze umehluko ezimpilweni zethu ukungena ukuphuma kwethu kungafani nokungena kwethu ngenxa yegama lakho amen ngizocela ukuthi sifunde kuPetro ngathi kaPetro wokuqala isahluko sokuqala verse 1 uPetro umpostoli kaJesu Kristu waba izihambi abahlakazekile ePonto naseGalatia naseCappadocia naseAsia naseBithynia bekhethiwe ngokwaziphambili kukaNkulunkulu Yise ngokungcwelisa kukamoya kukukulalela nokufafazwa ngegazi likaJesu Kristu makwandiswa nginina umusa nokuthula makabonga uNkulunkulu Yise wenkosi yethu Jesu Kristu owabuya wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo siba nefa elingapheliyo nelingenasisihla nelingaboniyo eniligcinelwe ezulwini nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina enithokoza ngakho nokuba manje ngesikhashana makudingeka nidabukiswa ngezilingo ezinhlobonhlobo ukuze kuvivinywa ukukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunyanwe kube ngokubongwa nodumo nokuthuseka ekwambulweni bukaJesu Kristu enimthanda ningambonanga enithi ningamboni manje nikholwa kuye nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo nethusekayo namukela isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yemiphefumulo ngakho leyo kayo leyo nsindiso babefunisisa bephenyisisa baprofeti ababeprofeta ngomusa obeza kuza kinina bephenya ukuthi yisiphi nokuba sinjani isikhathi esikhombayo umoya kaKristu owayekubo efakaza ngaphambili ngezinhlupheko eziqondene noKristu nangenkazimulo eyakulandela zona abambulwe ukuba bangazikhonzi bona kepha nina ngalezo zinto enishinyezwa zona manje kabanishumayeza ivangeli ngomoya ongcwele othunyelwe ebelezulwini izinto ezifisayo izingelozi ukuzibonga kalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu nizithibe nethembe ngokupheleleyo umusa eniyakugwambulwa ekwambulweni kukaJesu Kristu njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zokuqala ekungazini kwenu kodwa njengowani mibizayo encwele manibe ncwele nani ekuhambeni konke ukuba kulotshi ukuthi manibe ncwele ukuba mina ngincwele uma nimbiza ngokuthi ubaba yena wayehlulela yilona lo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenacala elingenabhala owaziwa phakade izwe lingakasekelwa kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu enikholwa nguNkulunkulu ngaye wamvusa kwabafileyo nowamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso nize nithande abazalwane ngokungazenzisi thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo senizelwe kabusha ngembewu ophelayo kungengembewu ephelayo kodwa ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu ngokuba yonke inyama injengotshani nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani utshani buyabona nembali iyavuthuluka kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakathe yilo lelizwi levangeli elashunyayelwa kinina sigcine khona lapho usho ukuthi ke uPetro uyaqala la incwadi yakhe ngokuthi asikhumbuze ivangeli futhi uma sifunda la lapho siqala nje ukufunda uthi kwaba izihambi abahlakazekile iBhayibheli liyasitshela ukuthi thina esingamakholwa siyizihambi asibo abalomhlaba singabadlulayo singabahambayo sinekhaya eliphakade futhi uyasho ukuthi abakhethiwe ngokwazi phambili kukaNkulunkulu kuyise ngokugcwaliswa kukamoya kusho ukuthi bakhethiwe ngokwazi phambili kukaNkulunkulu nansi indaba elimnandi lokuthi uNkulunkulu wayesazi ngaphambili iBhayibheli yasho ukuthi kungakasekelwa umhlaba uNkulunkulu ubesazi ngoba uNkulunkulu uyazi kungakakwenzeki ubesazi phambilini futhi wasikhetha thina esikholwa enkosini uJesu singabakhethiweyo bakhe uma sizwa ivangeli bese ivangeli esilizwa izwi esilizwayo sikwamukela ngokholwa kuyafezeka ezimpilweni zethu uma umuntu elizwa ivangeli kodwa akalamukeli akalikholwi kuyamdlula kodwa uma sizwe le ndaba elimnandi lokuthi ingathandwa uNkulunkulu ngakhethwa uNkulunkulu ngikwamukela ngikholwe kuyafezeka empilweni yami uthi ngokungcweliswa kukamoya kukho kulalela nokufafazwa ngegazi likaJesu Kristu uthi thina esikhethiweyo singaba ngceliswa umoya ongcwele indaba elimnandi leya ukuthi uma sikholwa ivangeli siyathola umoya ongcwele osingcwelisayo osebenzayo kithi lokho okuthandeka kuNkulunkulu uyasusa kithi izinto ezingafanele uyasingcwelisa emoyeni wethu futhi sihlengwe sithengwe ngegazi lika Jesu uthi makwandiswa nginina umusa nokuthula ilokho okuyisifiso sika Petro ukuthi sikhule ekumazini uNkulunkulu ekwazini nokubona umusa wakhe esebenza ezinhlizweni zethu kwande futhi ukuthula ezinhlizweni zethu uma sikhule ekumazini uNkulunkulu wanda ukubona nokusebenza kukamusa wakhe ezimpilweni zethu wanda futhi ukuthula phakathi kwethu manje uthi makabonga uNkulunkulu verse 3 oyise wenkosi yethu Jesu Kristu owaboya wazala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ukuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo uthi uNkulunkulu makabongwe uNkulunkulu uyise owabuye wasala kabusha okwesihawu sakhe nansi indaba elimnandi ukuthi thina esikholwa enkosini uJesu sizaliwe kabusha ibhayibhile ithi uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwe esisha okwakuqala kudlulile beka konke sekukusha bazalwane indaba futhi okufanele ukuthi sizikhumbuze lona usuku nosuku ukuthi mina ngisidalwa esisha mhlambe kunezinto owawuyisigqila zazo mhlambe kunezindlela owawunazo izindlela owawuhamba ezingafanele kunezinto owawenza eziyizono mhlambe eziyisinengiso kuNkulunkulu wawukwenza futhi ngokujwayela kangokuba uthi cabanga ukuthi akusayekeki kodwa nansi indaba elimnandi ukuthi wazalwa kabusha wenziwa isidalwa esisha wadlula lokho kokuqala ngokuthi uzalwe ngabusha ngokukholwa kuJesu ngegazi lakhe manje ke lezo zinto azise namandla phezu kwakho ngoba uyisidalwa esisha futhi sinethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu wabafileyo iBhayibheli liyasifundisa ukuthi thina esikholwa kuJesu sabethelwa kanye noKristu futhi savuka kanye naye okwabethelwa kanye naye imvelo yethu endala wabethelwa kanye naye uPeteri lo ongumhluleki uPeteri lo oyisigqila sezono uPeteri ongakwazi ukwenza ukuthandeka kuNkulunkulu wabethelwa kanye naye savuka ekuphileni okusha lapho uKristu Jesu ngomoya wakhe esephila kithi manje sina lelo themba ke ephilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo sina lelo themba ukuthi ngoba wavuka ngavuka naye ekuphileni okusha ingakho ngiyakwazi ukuphila impilo entsha impilo elithokozisa uNkulunkulu ngoba uye ophilayo kimi le mpilo engiyiphilayo ngiyiphila ngokukholwa kuye kanti sinethemba futhi lwengunaphakade le mpilo lwengunaphakade ngoba onendodana unokuphila iNkosi Jesu wathi okholwa uye uzophila phakade ngekafe sina lelo themba futhi ukuthi sinempilo wengunaphakade ingakho asidingi ukusaba ngisho ukufa nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe uhambo lwangesikhathi sokugcina. Izwi liyasitshela ukuthi silondolozwa, ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa. Niyezwa le ndaba bazalwane, okwathintwa nasekuqaleni, ubuqoka bokukholwa, ukuthi sikholwe lamaqiniso kaNkulunkulu. Uma sifunda incwadi kaPetro nje leyesibili, isahluko sokuqala futhi, uSimon Petro inceku nompostoli kaJesu Kristu kubo abazuzile ukukholwa okuyigugu ngokufana nokwethu ngokulunga kukaNkulunkulu wethu nomsindisi uJesu Kristu. Makwandiswe kini umusa nokuthula ngokumazi uNkulunkulu noJesu iNkosi yethu. Njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikela konke ukuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena wasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe, eziphiwe ngakho izethembiso eziyigugu nezikhulukazi, ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu, nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Kalokho nengezele inkuthazo yonke nelekelele ubuhle ekholweni. Siyatshela ukuthi sithole konke okudingakalayo kuNkulunkulu ngalokho iNkosi uJesu asenzele khona. Izethembiso zonke sayithola kuye, kodwa kudingakala ukuthi sikukwamukele, sikukholwe. Bese-ke uma sesikholwe, kunezinto okufanele sinezele kuzona la kuPetro wesibili. Inkuthalo, uthando nezinye izinto ngeke sikhulume ngakho namhlanje, kodwa bengithanda ukuthinta nje namhlanje ubuqoka bokuthi sibe nokholwa lokho iNkosi uJesu asenzele khona, ngoba ngokholwa lokho siphiwa amandla ukuthi siphila impilo elithandeka kuNkulunkulu. Bese-ke ngokukholwa sibuyela kuPetro wokuqala, isahluko sokuqala verse 6, nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina. Uthi enithokoza ngakho nokuba manje ngesikhashana mabhingeka nidabukiswa ngezilingo ezinhlobonhlobo, ukuze ukuvivinya kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunyanwe kube ngokubongwa noduma nokuthuseka egwambulweni kukaJesu. Manje siyatshelwa ukuthi noma sikholwa, siyavivinywa izilingo ezinhlobonhlobo ezihlola, ezicwengisisa ukukholwa kwethu. Uma singabantwana bakaNkulunkulu siyahlangana nobunzima, lobu bunzima kuyavivinya ukukholwa kwethu. Njengoba sizwile ngendaba kaJosefa, uJosefa wahlangana nobunzima bokudayiswa ngabafowabo, wahlangana nobunzima kokuba sejele iminyaka eminingi. Wahlangana nalobu bunzima ukuthi lo owayemcelele ukuthi akakhulumela kuFaro wamkhohlwa cishe unyaka owodwa noma ezimbili. Izivivinyo, izilingo, kodwa kwadala ukuthi kuqine ukukholwa kwakhe, akhule ekukholweni kwakhe. Okufanayo-ke nathi singahlangana nezinto, futhi sizohlangana nezinto ngezinye ikhathi ezinzima, size sifikelwa umcabango ukuthi kazi uNkulunkulu uyangithanda impela yini na, kazi uNkulunkulu unendaba yini ngami na. Lezi lingo ziafuna ukuvivinya ukunyakazisa ukukholwa kwethu. Kodwa iBhayibheli liyasikhuthaza ukuthi asiqine ekholweni sazi ukuthi lezi lingo lezi nkinga esihlangabezana nazo inhloso yayo ukwenza ukuthi ukukholwa kwethu kuqine, hayi ukuthi kuphele ukukholwa kwethu, hayi ukuthi siphelelwa ngamandla, kodwa kunalokho siqine kakhulu ekholweni. Uthi lokhu kukholwa kwethu kunenani kufana negolide elinenani elikhulu, igolide licwengisiswe ngomlilo. Igolide liyahlanzwa, liyacwengisiswa ngomlilo, umlilo okushisa kakhulu. Kodwa uma lidlule emlilweni liyahlanzeka kuphela udothi, kuphele okungcolileyo. Ngokufanayo ke nathi uNkulunkulu uyavuma ukuthi sidlule ebunzimeni ukuze kuphele udothi okhona ezimpilweni zethu, kuphele lokho okungasile, kucwengisiswe ukukholwa kwethu. Ngakho singadangali uma sihlangana nobunzima, ngoba ubunzima esidlula kuso kwenza ukuthi sikhule ekumazini uNkulunkulu, kwenza ukuthi sikhule ekholweni, kudala futhi ukuthi silokho siguqule ukuthi sifane kakhulu neNkosi uJesu. Futhi uthi lokho kukholwa uma sesimi phambi kwakhe kuzoba nokubongeka nokuncomeka. Uma sesimi phambi kwakhe lokho kukholwa emgwambuleni kukaJesu Kristu enimthanda ningambonanga, enithi ningamboni manje nikholwa kuye, nithokoza ngentokozo engakhulumikeyo nelithusekayo. Namukela isiqino sokukholwa kwenu esinsindiso yemiphefumulo yenu. Manje siyamthanda iNkosi uJesu noma singambonanga, kodwa sikholwa kuye noma singambonanga. Uthi lokho ke kudala intokozo kithi elingakhulumeki nelithusekayo, ngoba siyakwamukela isigcino sokukholwa kwethu esinsindiso yemiphefumulo yethu. Azalwane, siyakholwa enkosini uJesu ukuze sisindiswe. Futhi uma sesizwile le ndaba sayikholwa, siyazi ukuthi sesindisiwe, siyazi ukuthi sesingabakhe. Ilokho kudala intokozo elingakhulumekiyo, ngoba siyazi ukuthi singabakhe, siyazi ukuthi akukho okungasihlukanisa naye, akukho okungasikhiphe esandleni sakhe, ngoba singabakhe sisindisiwe. Manje uyakhuluma-ke, bese uyakhuluma-ke ukuthi kisho abaprofeti endulo babekhuluma ngakho, babebala ngakho ukuthi uMesiya uzofika ahlupheke ukuze abantu bathole ukusindiswa, noma bekubona nje bekude kungakakwenzeki. Kodwa thina sinenhlanhla ukuthi sifika nje sekwenzekile, sesiyezwa indaba njengokuba injalo. Bona babesakubuka kukude, kodwa thina sesiyakubona sekwenzekile, futhi sesichazelwe kahle. Manje uthi-ke ngalokho, verse 13, zibopheni izinkalo zengqondo yenu, nizithibe, nethembe ngokuphelele umusa eniza belwa ekwambulweni kukaJesu Kristu. Uthi ngalokho-ke zithibeni izingqondo zenu. Bazalwane, sinengqondo elithanda ukugijima, icabanga imicabango eminingi, cabanga kulo imcabango yezinkathazo, imcabango yokungabi nethemba, imcabango yokudangala. Ngesinye isikhathi igijimela ezintweni zezwe izinto zezinkanuko noma kwezwe, kodwa uthi ke asithibeni, asibopheni inkalo zengqondo yethu, sizithibe, sithembe ngokupheleleyo umusa eniza kuwabelwa egwambulweni kukaJesu Kristu. Siyathemba ngokupheleleyo kulo musa esizoyithola uma iNkosi uJesu esegwambulwa. Kusho ukuthi ukusindiswa kwethu kunengxenye ezimbili. Siyasindiswa manje, sindiswe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, kodwa sisaphila kulo mhlaba wokulingwa, sisaphila emzimbeni obuthaka, ogulayo, olingwayo. Kodwa kuyeza usuku lwensindiso lapho sizosindiswa ngokupheleleyo, sesizothola umzimba omusha wenkazimulo, sesizokhululwa ngokupheleleyo kuzo izilingo zalo mhlaba, sesizoba sendaweni lapho kungasekho usizi nokuhlupheka nokugula nokufa. Kusho ukuthi singathokoza noma okwesikhashana sisekhona kule ndawo lapho kukhona ubuhlungu, kukhona ukuhlupheka, kukhona ubunzima, kukhona izinkinga ezinhlobonhlobo, kodwa siyazi ukuthi kuyeza usuku lapho sizokhululwa ngokupheleleyo kulokho. Njengabantwana abalalelayo, ningalingisi izinkanuko zokuqala ekungazini kwenu, kodwa njengowanibizela encwele, manibe ncwele nani ekuhambeni konke. Manje uthi ke njengoba sesisindisiwe, njengoba sesingabantwana bakaNkulunkulu, masingasahambi ngendlela le endala. Singasahambi njengoba bekuhamba abazali bethu, mhlawumbe okhokho ababengamazi uNkulunkulu. Singasahambi ezintweni lezi ezingamthokozisayo uNkulunkulu. Singasahambi ngamanye amazwi, mhlawumbe siphume emndenini lapho bekhonza khona abaphansi. Singasahambi kuyo le ndlela lokhonza abaphansi. Mhlawumbe sakhula ekhaya lapho kunokudakwa khona. Manje singasahambi ngaleya ndlela yokudakwa. Mhlawumbe sakhula ekhaya lapho kubusulaka. Mhlawumbe kubusa izinkanuko zobusha. Mhlawumbe sazalelwa kwathina ngaphandle komshado. Kungekuhle, kungekho uthando ekhaya. Kodwa manje akusafanele ukuthi sihamba ngaleya ndlela endala. Kodwa manje sekufanele sihambe njengabantwana bakaNkulunkulu kulokho okukuhle, okungcwele. Kodwa njengowanibiza engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Ukuba kulotshe ukuthi manibe ngcwele, ukuba mina ngingcwele. Sibizelwa ukuthi siphile impilo elingcwele, elithandeka kuNkulunkulu ngoba naye engcwele. Uma nimbiza ngokuthi uBaba, yena owahluleyo ilohlulelayo ilona lo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso, anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazeni. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawihlo. Ngizofika kulokho. Okokuqala uthi manje siyazi ukuthi uNkulunkulu uhlulela abantu bonke ngendlela efanayo, akakhethi muntu. Manje ingakho-ke kumele ukuthi siphila phambi kwakhe. uma ngisemsebenzini ngiphila phambi kwakhe noma umqashi engekho ongiqashile kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyangibona manje ngiyasebenza ngikhuthale noma ngingabukwa angirophi angithi thatha ama-shortcut ngoba ngingabonwa kodwa ngiphila phambi kaNkulunkulu ongibonayo umthwana kaNkulunkulu uphila kanjalo uyazi ukuthi uNkulunkulu uyangibona futhi uye ozongihlulela ngelinye ilanga hhayi ngabantu ingakho siyakhuthaza ukuthi asiphileni kanjalo siphila phambi kaNkulunkulu umthwana kaNkulunkulu uhlukile kwabanye abantu ngoba uphila eyazi ukuthi uNkulunkulu uyangibona uNkulunkulu khona unakho ukumesaba noma ukumhlonipha uNkulunkulu uphila phambi kwakhe uphila impilo yokulunga ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu uyangibona ngifisa ukwenza okumthokozisayo ngeke ngibuke noma yini ngisho efonini lami ngoba ngifisa ukumthokozisa uNkulunkulu ngiyazi ukuthi uyangibona futhi usayito lodwa lelo ukuthi sazi ukuthi sisazokuma phambi kwakhe kodwa isayito lansi esibili futhi ukuthi siyazi ukuthi sithengiwe ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawo yihle hlo anithengwanga ngezinto ezibhubhayo isiliva negolithwe kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenacala elingenabhala owaziwa phakathi izwe lingakasekelwa kepha wabonakaliswa ngesikhathi sokugcina ngenxa yenu uthi ke ngoba sathengwa sahlengwa ngenani eliphakemeyo ngamanye amazwe asebona obethu sesingabakhe sathengwa ngenani elikhulu ingakho bekungasafanele ukuthi sihamba ngendlela le eyize esayithola kokhokho bethu yena owahlatshwa njengewundlu noma wahlatshwa ngalesikhathi wahlatshwa ngayo kodwa kungakasekela umhlaba ubese yaziwa ukuthi uzohlatshwa amanye amazwi kufane nokuthi ubehlatshwa kungakasekela umhlaba ngoba uNkulunkulu besehlosiwe futhi neNkosi uJesu besevumile ukuthi uzohlatshwa ukuze sithole ukuhlengwa sithole ukuthengwa manje ke waziwa enikholwa kuNkulunkulu ngaye owamvusa kwabafileyo owamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu iBhayibhile ithi ke sikholwa ke kuye owasifelayo futhi owamvusa kwabafileyo nowamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu ngaye ukukholwa kwethu akusiyo ukukholwa kuyize kodwa kungukukholwa okunethemba senihlambulile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso nize nithande abazalwane kukungazenzisi uthi sesihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso size sithanda abazalwane kukungazenzisi thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo senizelwe kabusha ngengembewu ophelayo kodwa ngengapheleleyo ngezwi eliphilayo nelimiyo likaNkulunkulu uthi ke njengoba sesingabakaNkulunkulu bekumele ukuthi sithandaneni sithandaneni ngokungazenzisi thandaneni ube nothando phakathi kwethu omunye ngomunye sibe nothando abanye abantu uti goba sizelwe ngembewu elphelile phelayo kodwa sizelwe ngembewu elingapheliyo njengoba kulotshiwe ukuthi yonke inyama injengotshani nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani utshani buyabuna nembali liyavuthuluka kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade yilo leli zwi levangeli elashunyelwa inina ngezwa ke uthi ke nansi ivangeli elishunyelwa nina bese masifunde isahluko sesibili ke verse 1 uthi ngakho lahlane ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke njengezingane ezisanda ukuzalwa langazelelelane ubisi olungomoya olungenakonakala ukuze nikhule ngalo kube ukusindiswa uma seninambethile neze ukuthi inkosi imnene ithi-ke ngaleso sizathu-ke njengoba sesitholile leli vangeli eliyigugu elingaka ukuthi asilahlani bazalwane konke okubi bese silangazelela izwi likankulunkulu elifana nobisi silangazelela ubisi njengabantwana abasanda ukuzalwa abantwana abasanda ukuzalwa bayafisa ubisi kakhulu akudluli amahora amaningi mhlambe thunje sebefuna futhi ubisi bazalwane kanjalo-ke nathi masilangazeleleni izwi likankulunkulu izwi likankulunkulu asigcwalise ezinhlizweni nasezingqondweni zethu izwi likankulunkulu limi abantu bayadlula izimpilo zethu ziyadlula kodwa izwi lakhe limi phakade ingakho-ke izwi lakhe malibe igugu kithi futhi masigcwalise izinhliziyo nezingqondo zethu ngezethembiso zakhe simi kuzo angathi unkulunkulu angasisiza cela sivale amehlo baba wethu sezulwini sibonga kakhulu izwi lakho siyabonga ngenkosi yethu Jesu Kristu owasifelayo siyabonga ukuthi sikwazi lokukhumbula nangesikhathi sidla isidlo senkosi ukuthi inkosi uJesu wafa wabuka wanikela ngengazi lakho ukuze sihlengwe sithengwe futhi inkosi lokhu akufanele ukuthi ube kude nathi kodwa wasenzela thina uma sikholwa kuwe uma sikholwa kuwe kosi lokhu kuyafezeka ezimpilweni zethu sisize kwandisa ukukholwa kwethu sisize ukuthi amehlo ethu siwabekisisa kuwe njalo siwabekisisa kuzo izethembiso zakho sisize kungathiwa izilingo nezinkingo zezwe sisuse amehlo ethu kuwe njengoba sezwe ekuqaleni ngoPetro owasusa amehlo akhe kuwe washone emanzini wasicwila emanzini wangena emanzini kwadinga ukuthi amemeze ukuthi umsize okwaba kuhle kodwa ukuthi ekukumemezeni kusho ukuthi ngamanye amazwi ubekholwa kuwe kwakumsiza sisize nkosi ukuthi sithemba kuwe kokupheleleyo sazi lokho esiyikho sazi lokho esinakho kuwe sisize futhi njengoba siwile ukuthi sibalekele sigweme izinto ezingafanele kodwa sigxile kakhulu ezwini lakho sigxile kuwe cela usize nkosi cela ukukhulise ukukholwa kwethu sicela lokho ngenxa yegama lakho amen siyabonga kakhulu cela sisukume bese sicula